abatuze mu district yebu yikwe basabiddwa okulekera okwetanira nnyo basawa b'ekinnansi naddala bakyala kubanga bingi ebivaayo bangi kuba bafuna embuto ezaabo abasawo b'ekinnansi kyokka nga kwotalina okufuna ekirwadde kya mukenenya okusinziira ku amyuka RDC wali ebuyikwe Ayub Menya agambye nti mu kaseera kano balina okusomozebwa kw'amaanyi ddala eri abasawo b'ekinnansi mu kitundu kyabwe abeefunyiridde okulimbalimba abakyala bano nga bwe bagenda okubawa eddagala ery'okufuna embuto kyokka ne bakomekkereza nga bo bennyini be bazibafunyisizza abasabye okakasa nti mu kaseera kano babeewala kubanga bano balina ebigendererwa byabwe ate n'ekirwadde kya mukenenya kyerisizza nnyo enkuuli mu mbeera efaanaganako ng'eno abasabye okukakasa nti ensonga efaanaganako ng'eno y'okugenda mbasawo b'ekinnansi naddala bakyala nga banoonyezza dde bakyewalire ddala bagende mu malwaliro asobola okukwasaganya ensonga eno mu mbeera ennambulukufu
abasawo abo bwe muba nga mukyali ku mbeera y'okubeera nti no mubeetanira mumanye nti mulimu bangi abalina embeera eyo n'asibaawo omukyala lunaku lumu wiiki mwezi nti akyakola ki ndowooza aba akyamuwadde ozeggweyo bulungi okukakkana oluusi ng'avuddeyo oba oli awo n'olubuto olwabadde akola ki lwabadde anoonya naye nga tebyatandise bulungi byabadde mu mbeera yakola ki yakukakibwa bukakibwa n'akawuka ng'omukulu bw'akoze atya bw'ayongeddeko so
nange nkomekkereza agessaawo eno